mimi nimego. My love is getting better, siku hizi mini so mina do. Mara nyingi utanipata niki flow. Feeling better nowadays, I'm no longer solo. Tulikuwa nyuma akatupeleka mbele, siku hizi jina lake tunaiweka kilele. Asifiwe kanisani, mtani pia shule, itabidi tumetii jina lake kakengele. Oh my God, you're my savior, again maybe ever, never mind about me. Roho yangu nimegivya, tulikuwa tumesota, kati metoboka, tukachange midethi. After sisi kuokoka, nowadays ni mavazi, tumokoka, tumetoka. Asifiwe tena tena yule mwana wa kondo. Dia mbili fuata Yesu achana story na mado. Ebwana niko sana sana, wacha teka go. Tena tena ebwana niko sana sana, wacha teka go. Tena tena
na wapenda marafiki si wapendi wanafi. Sifa mbaya ni mzigi shiragani sikumbugi. Toga wabi na bunduki niliwaja mabundu. Shangwe mbaya ni chuki Mungu baba na sadiki. Ngono chafu na samaki komo leon wanaji. Watu wengi toka huko marafiki ruko ruko. Kando brother watu wengi live yao tafauti. Sana sana mina wanda maisha gani hifi hifi ya bahati kama iti. Kila siku yufitenzi sana sana ya mape. Moyo wangu inahuma na bukwenda kuhumia. Tangu kale siku juni shaitani anibami. Round B nimejua Mungu baba anitoshe. Jina lake asifiwe aleluya na tui. Matembezi mina enda pole pole mundu wangu. Na swag from the left, na move to the right. For morning back and night, yule jali wakubai. Mtapeli kama kite. Subiru na subiri, makali kashubiri. Na menu kaya ngiri, sahei siko mbiri. Tangulini ulinga, ukusie tukichapu. Sasa tuko juu, ukuwe, ukudoi. Mungu baba hakupenda makahaba wakuwepa. Kifosha ni bow, ndio maana nisha go.